Nadia. Duffy. Let's go! Duffy. Duffy. Let's go!
Uko sawa, baby. Yani uko sawa for me. Unajua kupeti peti, baby. All that love just for me. Usaliga inini sheri. Nazo kuka koti koyote. Oza bolingo nangai. Oyo na poni na lingio. For your love, baby. I'll mop the sea. I'll dry the sea. For your love, baby. I'll do anything just to make you.
Jaliwa utu sura na tabia Pili niseme memalikia Tena naiweka wazi wazi kasinia Jumambo ni matatu I provide a protector My love, I got you baby And I wanna be beside you Together forever No one but yourself So many fish in the sea Wananita misisiki Na wasotaka kuamini Ili benzi ni ngangari And for your
Golden eyes, baby, you can be nice Nanjare zako Acha siku moja mimi nikatipa dice Tell me what's the price, no nipate time yako
I got you, ma
Otherwise, uko aje Mini kupoa The way you pulling me down, itapoa And if you keep talking to me like that You're living with me tonight Otherwise, uko aje Mini kupoa The way you pulling me down, itapoa And if you keep talking to me like that You're living
mama.
With me
For
tonight
real?
Ooh. Yeah, you know
King Kaka
Tulipatana golden eyes Baby, you can be nice Nanjaro zako Acha siku ngoja mimi nikatipa dice Tell me what's the price No nipate time yako
I got you, ma
Otherwise, uko aje, mini kupoa The way you pulling me down, itapoa And if you keep talking to me like that You're living with me tonight Otherwise, uko aje, mini kupoa The way you pulling me down, itapoa And if you keep talking to me like that You're living with me tonight
I'm in stack a jina yako, nda kuita Susie tonight Utakula ndondo ama sushi na rice Your figure ni number Hebu show me your ID My Coca-Cola is a corner ni idol Nakupa frackers utakunwa dry gin Nakupa movie time utangia driving Tasema die Nakina nandi enem Na you dance Ni my Amanda Splash famous mama mama kuni teach like that Na napenda sana You don't breathe like that I'm a summer bunny Mama summer honey Water spears na divawa kuka flower flani Flexible sana ay my summer flani Manyume makat will nipange
Nipange
That cut will nipande
Nipande
Anyways, otherwise, suko aje
Otherwise, suko aje Mi niko poa The way you pulling me down, itapoa And if you keep talking to me like that You're living with me tonight Otherwise, suko aje Mi niko poa The way you pulling me down, itapoa Keep talking to me like that
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer Put your money where your mouth on day, yeah, that's what they prefer Set it
Duffy, Duffy.
Yeah, yeah, yeah. Let's get it. When you get it, I'm low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. Sim, sima, muka de kiss to me bima. Kisikia Kim Jong Koto na juan kuririma. Female Benzema, girl dem na go ina. Reproduction tunaifanya backseat ya kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tot.
Let's go!
Chombor. Man, here, look where you there. Your girlfriend know me better than them. Money me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up.
Nigga, ni chape chape. Chape chape ni setie ni shande shande. Shande shande, goja mapikin baka lale angoka nayo tuende down niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fun window recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga nga nga nga. Nigga, ni chape chape. Chape chape ni setie ni shande shande. Shande shande, goja mapikin baka lale angoka nayo tuende down niche down kwa carpet. Nigie ni chape chape. Chape chape ni setie ni shande shande. Shande shande. Nigie ni chape chape. Chape chape ni setie. Nigie ni chape chape. Chape chape ni setie ni shande shande. Shande shande. Goja mapikin baka lale angoka nayo tuende down niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fun window recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa.
Duffy.
Namba uno mini mzinga na ningamu. Nikikamu matupotezi idha ati. Namba uno mini mzinga na ningamu. Nikikamu matupotezi idha.
When we drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up. So when me set it, you have it, pick up. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up.
Let's get
it!
What goes up, half it come down. What goes around, half it come back around. Me tell them freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky, why you freaky like this? Why you freaky, why you freaky?
Duffy.
Let's get it!
Big beats, big beats, big beats, big beats. What goes up, half it come down. What goes around, half it come back around. Me tell them freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky, why you freaky like this? Why you freaky, why you.
Let's go!
Pull up on me, dump a truck, slam down. Slap your brand, make you walk your talk. Pull up on me, dump a truck, is a dagger, ring song, man, dagger and tongue. Kamuji
you can you tag do, just make me back bend. Make ready when you're ready, stand me 10 out of 10. Check your bunda's lead, then I was a make a life end. I told you, nafanya wanna lose your girlfriend.
Pretty tight, safe life, sizi zangu so nice. Must be nice, feeling na over entice. How do you tear gas a body, na chaja kukosia kwa dark shape beleza. Nta kubembeleza. What goes up, if it come down. What goes around, if it come back around. Me tell him, freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky,
freaky like this? Why you
freaky, why you
the madam, governor of Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya Kindiki. My shows iko packed, twazi susu no didi. Nazletanga vile unataka nizi bring. The madam, governor of Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya Kindiki. Mashozi ko pack, twazi susu no didi. Wanasu, aina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try kumove kama sisi. Ona tukimwok, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wanjigi. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Brown kaka binga. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kubidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Number zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Siku zote busy. Busy kama busy. Busy, busy. Nazletanga vile unataka nizi bring. The madam, governor of Shin City.
Daffy.
Gossiping, I've been busy.
Daffy.
High class out ya Kindiki. Mashozi ko pack, twazi susu no didi. Wanasu, aina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try kumove kama sisi. Ona tukimwok, wanaingiza bari.
Daffy.
Bakwa wingi, shini wanjiki. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Brown kaka binga. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kubidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Cause I'm the busy, busy come up, busy come up, come
up. This is the mix sound.
Extra pressure, baby, when you want me.
kata chini Karibia ni nasiri ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini Peleka, peleka chini
Daffy
Goodbye
Big Bubba
Kuna mtu flani tangu si unajua ni nini Inasonga ndani ya jeans hata ingoji mini Swali nini kisongesha utaifuata chini Karibia ni nasiri ya bufanya hivi
Peleka, peleka chini Peleka chini
Ikisha tambla, teja shika signal Acha shike labda isikie kwa kisignal Mataptap zinafanya wana kipito Mabambam zinapandisha malibido Under my substance na maji minimal Nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO Piga shot kama kamradi maini pose Nasikia randa ni arona my knees and toes Kame shika signal Kame shika signal Kame shika signal Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino Donate a meeting kwa club, si ofisi Happy hour na HR, team building Kandia bigi tunapuff, no didi Accountant wa makwang, mbili mbili Vibe CEO konyagi na ma single tone Ni why indie zone kisiagi wa ma digital High kuliko rubani ako wiliso Fly judu kwa maftani kama bidiko Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino Kameshika sigino
Ukini call si lazima ni receive Ukini show si lazima ni believe Niki record si lazima ni release Ni mande siko job, siko biz Kwani waga must Ala, alo Prozi ni rush, kwani waga must
Siku detwe si metu Relate, check it, tendo ka investigate Waga must
Ala, alo Prozi ni rush, kwani waga must Kwani waga must
Daffy
Ukini call si lazima ni receive Ukini show si lazima ni believe Niki record si lazima ni release Ni mande siko job siko biz Kwani waga must Ala Alo Prozi ni rush Kwani waga must
Siku detwe si metu relate Check it tendo ka investigate Waga must
Ala Alo Prozi ni rush Kwani waga must Kwani waga must Unanipigia pigia simu kwani sendeli kuduia Wakiniona wanambunya wanabuya Na si mastu kinyona unanigotea Kuna wengine wenye wanatupa mandumba Si mastu mezekele na kula Si mastu seti izo magunga Si mastu nguna nipati ipunya Najituma lafu nipate akuna Kwanza ina nukagatuna Ilibidi nipake dekika luma Last week wali nisipuma Taichi walikispoon Ukini call si lazima ni receive Ukini show si lazima ni believe Niki record si lazima ni release Ni mande siko job siko biz Kwani waga must Ala Waga must
Big shout out to Vince on the beat by the way
Say my life is a dream Tukona ganji tuliota Na success is a thing Baden tulisota Kwa shingo ni mablink Na kwenye mkono ni mamota Tukikutana kwa malobby I say tunagotha Tuko kuzi nani Kuzi nani
Big shout out to Vince on the beat by the way
say my life is a dream.
Daffy.
Tukona ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mablain. Na kwenye mkono ni mabota. Tukikutana kwa malobby. I said tunagota. Tuko kuzi nani. Kuzi nani.
Tuko kuzi nani. You already know.
My life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mablain. Na kwenye mkono ni mabota. Tukikutana kwa malobby. I say tunagota. Tuko kuzinani. Kuzinani.
Tuko kuzinani. You already know, man.
Kuzinani. Tuko kuzinani.
Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Madame hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani ler. Kiona pesa unajikompose. Wanajua nimefika jumarashi ni ya Tom Ford. Still gangsta wrong rende na iko on toes. Niko mavitu flani white toka uko store. Kwa majimi ni G, kwa beach mini daddy. Dame yangu kienyeji nilimgeuza body. Na hii dream misi wake up. Na lipa msupa njasi white wa makeup. Adi mokoro wa gastabon. Ati apandi nduthi ati yeni mama skazo. Tuko cruising na mkuze. Mrenga piamu. Na ya zamani bado siuzi.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mablain. Na kwenye mkono ni mabota. Tana kwa malobby. I say tunagota. Tuko cruising nani. Cruising nani.
Miaje.
Tuko cruising nani. Cruising nani.
Rada.
Tuko cruising
nani. Rada na kani safi ya. Check it. Rada safi. Rada safi. Omono donga genera sapana ngati. Dome kafunga sisi mai kupanda basi. Naishi vile nataka wezili kubamba umati. Don Pablo, proof kandarasi. I make a living na kalamu karatasi. An entertainer dosi pendi sarakasi. Kiki naiso kasheshe za media na paparazzi. Rada safi, rada safi. Utajua jini na moti kama uja rada kakis. Na kani nduthi, brand Kawasaki. Do I have a hell with hell with hell with hell with hell with hell.
Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa.
Let's go!
Vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa.
Tuko nyere, tuko nyere, ni stupid.
On the beat.
Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Vile inafaa.
On the beat.
Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Piga luku mina piga vile inafaa. Vile inafaa.
Na mikil dem buda. Ligi na cheza ni tofauti na mafisti. Squeeze ya team agwangi.
wakiwa na sura ya ofisi. Kura penye panda luku siu madani kaka sisi. Safisha luku sunu kisha kama nduku. Mrapenda vile kingara jina bonga kaka suku tupa. Inaficha sura kando nipewe kanudhu.
Kupiga luku mina piga vile inafa. Kupiga luku mina piga vile inafa. Kupiga luku mina piga vile inafa. Vile inafa. Kupiga luku mina piga vile inafa. Piga luku mina piga vile inafa. Kupiga luku mina piga vile inafa. Vile inafa.
Rtatata.
Rtatata. Rtatata. Rtatata.
Rtatata.
Rtatata. Rtatata. Rtatata. Kwetu kume waka. 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 Waka.
Je je.
Kisata. Sasa. 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 Sasa.
Megana pina right, na left, na tologodi sweat, na white, na set, mango sima gize, wagido, na, sijatoa divest, mashiro, tunatandikia maleso. Megana pi, gido, na, dandia na usichoke, gido, na, dandia na usichoke, gido na, gido na, dandia na usichoke, gido na, gido na, piga kama fair, gido, na, dandia na usichoke, gido, na, dandia na usichoke, gido na, gido na, dandia na usichoke, gido na, sona, 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 sona. Yeah, yeah, yeah. Ah,
Vic. Ah,
mega na pina right, na left, na tolo godi sweat, na wife, na set, mango sima gize, wagido, na, sijatoa divest, mashiro, tunatandikia maleso. Mega na pi, gido, na, dandia na usichoke, gido, na, dandia na usichoke, gido na, gido na, dandia na usichoke, gido na, gido na, piga kama fair, gido, na, dandia na usichoke.
Whatever them say now it don't matter. Jealousy tryna blow us thin. See them eyes them green cause they envy we. Give them a show, then I'm a gongo. What you could say, kulia kushoto. Join the queen, luna chafu wasi. Look it dance, una wachanganya. Let's take it slow, to ringa kitoko. Siogope choma foto. Oh no, oh no. Hadi washikwe na foto.
Like a boss.
alafu tunachapa dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola di kwa dinga. Dimba mechi dimba. Mfujo ni mpa, mi mset. Mushi za furi zafanya to ani beg. Mushi za furi zafanya taki to date. Mushi za furi zafanya taki
like a boss.
Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kameiva. Dimba tunarola di kwa dinga. Dimba mechi dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kameiva.
Like a boss.
Mewe niko hai niko ni macheda. Mtakela chom niki mbuga hela. Tena niko sawa ni mech. Mapedi wote waje na mach. Kuna pati tupatene jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance jo ni emergency. Gen Z, sini emergency. Kuna pati tupatene jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance jo ni emergency. Gen Z, sini emergency.
Pati isa pati yewe mash up the place. Kani kuinzagi si watu na land late. Tukifika inadi si ufire the base. Shere jo ni ya mabadi na makwela wa meliet. Ay, Mr. Big Deal. Mr. Big Stepper, jina ni Biki. Maheta walihepa, leta madil. Kama rada kwanza ni ya pesa. Wacha ni deal na mamblina na hawa maheta. Na washika kama Defi na Gogo. Ma bro uko home, woni itaki Gogo.
Defi, Gogo.
Kupiga kiboko, exida.
Like a boss.
Leo niko hai, niko ni macheda. Takela chom niki mga hela. Tena niko sawa ni mech. Mabidi wote waje na mach. Kuna pati tupatene jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance joni ya majenzi. Jenzi, sini ya majenzi. Kuna pati tupatene jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance joni ya majenzi. Jenzi, sini ya majenzi.
Pati isa pati yewe mash up the place. Kani kuinzagi si watu na land late. Tukifika inadi si ufire the base. Shere joni ya mabadi na makula wa melia. Aya, Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper. Jina ni Biki, maheta walihepa. Leta madil kama rada kwanza ni ya pesa. Wacha ni deal na mamblina na hawa maheta. Na washika kama Defi na Gogo. Ma bro uko home, woni itakigogo. Heta, na washika kama Defi na Gogo. Ma bro uko home, woni itakigogo. Heta, na washika kama Defi na Gogo. Ma bro na washika kama Defi na Gogo. Ma bro uko home woni itakigogo. Nisha kwela na kupiga kiboko. Enzi dama empire kama kawa ni moto. Ai,
leo niko hai niko ni macheda. Napita kila chom niki mga hela. Tena niko sawa ni mech. Mapidi wote waje na mach. Kuna pati tupate ni jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance yo ni emergency. Jenzi, sini emergency.
Don't understand this feeling.
Don't understand this feeling.
This love is personal. That's why I love you personally.
Daffy,
you give me so magical. That's why I love you so badly. My heart speed, I'm in Toto. Can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm in Toto. Hop in my moto. Can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm a tato. Hop in my moto. Can we dance to? Baby, just dance.
Jay-Z,
don't understand this feeling. But I'm loving the feeling.
Will you pause it?
This love is personal. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly.
Let's get
my heart speed, I'm a tato. Can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm a tato. Hop in my moto. My heart speed, I'm a tato. Can you drive me just like a moto? My heart speed, I'm a tato.
Trust me, my love is there forever. I'ma hold you close, are we gon' weep together? You made my life complete. But the things that you do to me, oh baby, you're my remedy. Yeah, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Every day I'm licking your body, come over and do it for daddy. I'm licking your body, baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body. Come over and shake it for daddy. I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body.
My heart speed on me toto. Can you drive me just like in moto? My heart speed on me toto. Hope you're my moto. My heart speed on me toto. Can you drive me just like in moto?
Get up, you dropped your crown down, shut it. It'd be worse for me, no price with it.
Kana, hapana kuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati upepo runda upepo ni ya. Apo nasikia niskele u Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Kana, hapana kuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati upepo runda upepo ni ya. Apo nasikia niskele u Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Piga piga kaleka move mkuja mkufu. Ati naiki kubamba goza tena toka. Apo nasikia niskele u Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Piga piga kaleka move mkuja mkufu. Ati naiki kubamba goza tena toka juu. Apo nasikia niskele u Kana, hapana kuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviting. Neza dhani tumepona kumejo ni taxi. Nati upepo runda upepo ni ya. Apo nasikia niskele u Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Piga piga kaleka move mkuja mkuja.
Maintain, ivo ivo. Ah, we, ivo ivo. Maintain, ivo ivo.
Hapo nasikia niskele uu Alute natonesha turushe miku vile vile zime turaru. Tunasikia tuko machu steam. Steam skipata tunashikisha na mamboos. Epeka leka so tuko loaded. Strap na mafure. Naifanya leo siya tungoja jati shokena. Naiki kubamba mbia selekta jo agodhena. Kaki kubamba tupa luka tupa luka. So siule tepa za kutim tim tim tim. Washa ki tempo nyana tepa tempo yobamba sano kiwa ching 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 ching. Gomba kashata radasha vam daki mdaki. Hapo nasikia niskele uu Stingo ni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Piga piga kale kama mkuja mkufu.
Leo ni Jumamosi, saa ni saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni maform zitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba ndo ni sunde shada shida. Nikifika saki mtu anambie ni tembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpa kazi mpa kazi. Leo ni pati sija kuja wii. Kamkoba kaupiga ti. Nandi. Take it ti. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain ivo ivo. Ah, we ivo ivo. Maintain ivo ivo. Slewe sana ivo ivo. Ah, we ivo ivo. Slewe sana ivo ivo. Ah, ivo ivo. Usichome sana ivo ivo. Ivo ivo. Ivo Ivo, the opposition, Yondo Temple, Yondo. Ivo Ivo, well, we'll see you what you do. Maintain, sita ni bunjangu. Boa ni aggressive, analeta na fujo. Na naimaza kwa nivita, vyo naumiza burungu. Ibu, moshi mbilu kwe mpole. Leo tuna stone, kama ndama na uza kongo. Kama bado chana nayo, tuna taxi, muku na jwa gaza kari. Maintain, Ivo Ivo. We, Ivo Ivo. Maintain. Ivo Ivo, yeah, slewe sana. Ivo Ivo, maintain.
Duffy. Let's go!